Hisia unayonipa changa tibiti, kwako najipa mama ona kibinti. My pressure controller, my lover, my heartbeat. Nimetua kwako, niguse alanya titi. Mbele ya usinikane mama, wale watanicheka.
I love you.
Mana wamepanga gaga, wale watakuteka.
I love you.
Aya basi we nikane, wasijuna nipenda.
I love you.
Mana wale wabaya, washenzi kabenda. Basi songa songa, pole sipunguza ni kwenye shofani. Songa songa, kuza wajana wewe kwangu dini. Oh baby songa songa, pole sipunguza ni kwenye shofani. Songa songa, napuza wajana wewe kwangu dini.
Unavyopendeza mtoto deka, yumba yumba kama koko. Unavyopendeza mtoto deka deka, yumba yumba kama koko. Unavyopendeza mtoto deka deka, yumba yumba kama koko. Unavyopendeza mtoto deka deka, yumba yumba kama koko.
Umenizamisha kwenye mapenzi, ona maana kupenda leo nakiri. Umahaba, mahaba, mahabu nayo nipa hadi na kesha. Unanipa tikitaka, otikitaka penzi na lewa be. Wanajifanya swahiba, penzi letu wasije iba. Kitandani leo na shiba, usije niacha biba. Songa songa,
songa mama,
pole sipunguza ni kwenye shofani. Songa songa,
songa baby,
uza wajana wewe kwangu dini. Oh baby songa songa, pole sipunguza ni kwenye shofani. Songa songa, napuza wajana wewe kwangu dini.
Unavyopendeza mtoto deka, yumba yumba kama koko. Unavyopendeza mtoto deka deka, yumba yumba kama koko. Unavyopendeza mtoto deka deka, yumba yumba kama koko. Unavyopendeza mtoto deka, yumba yumba kama koko. Unavyopendeza mtoto deka, yumba yumba kama koko. Unavyopendeza mtoto deka deka, yumba yumba kama koko. Unavyopendeza mtoto deka deka, yumba yumba kama koko. Unavyopendeza mtoto deka, yumba yumba kama koko.
Penzi hili tam tam, toto nipe jogodo.
Yumba yumba kama koko.
Nipeve kasi kama gun, leo tunde mpaka kokoro.
Yumba yumba kama koko.
Niziki pande ntashusha, leo mpaka kokoro.
Yumba yumba kama koko.
Kisha undeki ndeki, zile mpaka sakoro.
Yumba yumba kama koko.